Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteza amatwi. Niyedi Rwema ubasuza kandi mba ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya gatandatu hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiribanda ku mwuga wa sinema. Ese bisaba iki kugira ngo umuntu ashobore kwandika cyangwa kuyobora filme ikakirwa neza ku rwego mpuzamahanga? Iki kibazo n'ibindi mwibaza kuri sinema turabiganiraho na Bwana Joel Karekezi. Uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Karekezi amaze gusohora filime eshatu zimaze guhabwa ibihembo bitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Muri zo harimo Mask of the Jungle, yahawe igihembo cya mbere muri sinema mu iserukiramuco rya sinema nyafurika FESPACO mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda i Wagadugu mu gihugu cya Burkina Faso. Iyi filime imaze kwerekanwa kandi mu maserukiramuco mpuzamahanga atandukanye hirya no hino ku isi. Iyi filime iri kandi muri filime zerekanwa mu ndege za sosiyete ya Eastern Brussels. Iyi ni indege ya sosiyete yo mu Bubiligi. Uyu munsi rero Karekezi aragerageza kutubwira urugendo rwe muri sinema n'icyo abakiri bato bifuza kugana uwo mwuga bamwigiraho. Kuri telefoni ndi kumwe na Joel Karekezi. Wiriwe cyane Bwana Karekezi. Ikaze mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze
kumwe. Yego. Nawe urakoze kutubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri uru rugendo rwawe rwa sinema. Mu gutangira ku bantu batakuzi, Joel Karekezi ni muntu ki, watangiye ryari cyangwa se ni ryari winjiye mu mwuga wa sinema?
Joel Karekezi ndi umunyarwanda, nkaba mbo mu Rwanda. Natangiye gukora sinema muri imyaka ya 2009 aho natangiye kwiga cyane cyane byasabaga ubumenyi, yaba kwandika no kuyobora amashusho. Ariko naje gukora filime ngufiya yitwa The Pardon, ariyo nakozemo filime ndende aho nageragezaga yari fiction, ariko cyane cyane yageragezaga kureba se kubabarira birashoboka, cyane cyane ni kuri Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda, aho iyo filime yasohotse muri 2013 nayo yagiye mu mafestival atandukanye. Nkomeza mbegura n'andi maproje, aho noneho The Mask of the Jungle nayo nabashije kuyikora muri 2017 isohoka bwa mbere i Toronto muri Canada, nyuma ikomeza ijya mu mafestival atandukanye.
Toronto ahangaha ni muri ya serukiramuco mpuzamahanga bakunze kwita Toronto International Film Festival.
Niyo festival twakomemo world premiere. Nyuma yaho andi mafestival akomeye nka Chicago International Film Festival yaje kuhatwara igikombe, navuga ni cya silver ahubwo ni cya kabiri. Yerekanwa muri Europe mafestival atandukanye, muri Afurika no mu Rwanda, aho yaje kubona etalon d'or muri FESPACO, ariko nanone iyi filime yerekanwa kuri TV5 Monde irakerekanwa kuri BTV mu Bubiligi na Canal Plus muri Afurika yose nubwo biri kwerekanwa mu ndege kuri FM Brussels.
N'urugendo nibaza ko ari rurerure, uvuga ko bitangiye mu myaka y'ibihumbi 2019. Iyi filime yawe The Mercy of the Jungle nabonye ko watangiye kuyandika mu mwaka w'ibihumbi 2012, ariko isohoka mu mwaka w'ibihumbi 2017. N'urugendo rurerure, wabwira bumva ijwi rya Amerika icyo bisaba kugira ngo umuntu ategure filme ayandike ayiyobore hanyuma igire no ku rwego rwo kwiso?
Yeah, cyane cyane senda Mathew Bijango yo n'urugero rwiza, kubera ko iya mbere nayo nakoze imbabazi de pardon nayikoze nkoresheje navuga ubushobozi buke nari mfite, aho nakoranye n'abantu nta guhembwa bihari. Ariko filimi icyo yamfashije ni uko yerekanye ibyo dushoboye gukora, noneho The Mass of the Jungle yo nari mbizi ko izansaba ubushobozi na dije runaka ifatika kugira byibuze mbashe gukora filimi nziza. Iyo script yari yanditse yamfashe igihe kimwe cyo kuyandika, ariko cyane cyane no gushaka financement, aho byasabye kuyishakira mu Bufaransa, mu Bubiligi, hamwe no kuyikorera hano muri Afurika. Ibyo byose niyo mpamvu byatsinze, ariko icyanshimishije ni uko nari nzi neza ko nkeneye gukora filime ifite ubushobozi bufatika kugira ibashe kuba nziza. Rero filime kugira ibe nziza ugomba kuba ufite inkuru ushaka kuvuga, ukayandika neza, ukayishakira abo mugomba kuyikorana nabo, yaba muri domeni zose z'itekiniki, ariko bose bari porofesiyoneli, ari nayo mpamvu byafashe igihe kinini.
Hanyuma uvuze ko icya mbere ugomba gushaka ni inkuru, nibaza ko n'umutwe w'iyo nkuru biba biri mu byo utekerezaho iyo urimo gutegura iyo filme. Muri uyu mutwe The Mercy of the Jungle, ku bantu batarayibona, ubutumwa buri muri iyi filme yawe ni butumwa nyabaki? Niki wifuza ko abayikurikira bamenya?
Yeah, only The Mercy of the Jungle ni inkuru y'abasirikare babiri babari ku rugamba muri Kongo, ariko bakaza gutakara mu ishyamba, aho noneho mu rugendo rwabo biba amahirwe yo guhangana n'iryo shyamba kugira babashe kubaho, ariko noneho no kwimenya ubwabo no kugerageza kugenda bagira amahitamo mu buzima bwabo busanzwe, kugeza umwe muri bo navuga abashije gutahuka mu Rwanda. So ni filime, icyiza cy'iyi filime ni filime nakoze nashaka wenda kubona filime y'intambara, ariko ku rundi ruhande ni filime nashaka gukora ku buryo itateranya ibihugu, ahubwo yafasha mu rwego rwo kuba guhuza ibihugu no kuvuga ku mahoro muri rusange. Ari niyo mpamvu filime yerekanwa mu Rwanda, yerekanwa muri Congo Kinshasa na Migoma, kandi abagiye bayibona b'abakongomani n'abanyarwanda bose bayisanze, nk'uko byibuze mesaje yari irimo babashaka kuyumva, kuko muri rusange ni filime ivuga ku mahoro no gutegura ejo hazaza ha Afurika muri rusange, ko dukeneye kubaho no gutera imbere.
Hanyuma Karekezi, bamwe mu bantu bakora filime kenshi mvugana nabo, cyane cyane aba bagitangira, bavuga ko gukora filime cyangwa se no kuyandika ni kimwe, kuyisohora ni ikindi, ariko ngo igikomeye ni ukuyikwirakwiza no kuyimenyekanisha. Nawe icyo kibazo wahuye nacyo?
Kuri filime ya mbere nakoze ndende byari bigoranye, ko ibyinshi ninjye wabyikoreraga ko nta n'ubushobozi bwari buri muri marketing ya filime, ariko kuri The Mercy of the Jungle ho ikintu cyafashije cyanshimishije ni uko nari mfite ekipe y'aba producteur fatanye mu gushakisha financement na nyuma twari dufite abadistributeur yaba muri France na Belgique ariko noneho akaba ariho nabo bakora marketing na sales ya filime mu mpande zose z'isi. Icyo gihe rumva ya byamfashe igihe kinini ariko ubu ngubu gukorana na ekipe yagutse muri domaine zose yaba kugera mu bucuruzi birafasha cyane, bituma filime igera kure. Deja nk'ubu nka filime aramateleviziyo mu Bushinwa yerekana muri za Finland, urumva n'urugendo ariko navuga ko rwari ingenzi kuri iyi filime, ko nanjye nifuzaga ko yagera kure hashoboka no ku bantu benshi bashoboka.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Uyu munsi turi kumwe na Bwana Joel Karekezi, uyu akaba umwanditsi n'umuyobozi wa filme cyangwa se na za sinema, aho arimo kutuganiriza ku rugendo rwe muri uyu mwuga wa sinema. Joel Karekezi, twavugaga kubijyanye n'uburyo n'ubushobozi, bisaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo umuntu abe yagira umusaruro akura mu gukora filme. Byarakoroheye kubona uburyo kugira ngo iyi filme yawe ishobore gusohoka kandi inamenyekane?
Nk'uko nabivuze, ntabwo byari byoroshye kuko nari narakoze filme yanjye mu bushobozi bukeya, ariko nari mbizi ko bigoranye kandi the massive bijyanye nari mfite ambisiyo, nari mfite intumbero ndende kugira ibe nziza cyane. Byasabaga ubushobozi kuko urumva gukorera filime muri mu ishyamba ry'inzitane ntabwo ari ibintu byoroshye. Ufite ikipe y'abantu benshi bisaba ubushobozi cyane cyane muri finanse, ariko icyo gihe byasabye gushakira finansiye muri Europe cyane cyane niho haboneka finansiye. Ariko ubu ngubu cyiza muri Afurika naho ibihugu byinshi biri kugenda bishyiraho ibigega bifasha sinema. Hari na Senegal, Burkina Faso naho bashyizeho finansima, no mu Rwanda ubu hari film office yafunguwe. Turizera ko mu minsi iri imbere bizashoboka ko finansima ziboneka ku bihangano nyarwanda kugira byibuze bikorwe neza, kuko iyo bidakozwe neza bikagira karitsiye n'ibindi ni amateka yacu tuba twangiza. Rero bisaba gushyiramo ubushobozi mu nzego zose, noneho kongera ubumenyi ku bakora ibintu mu nzego zose zitandukanye.
Ku rwego rw'u Rwanda wavuga ko uru rwego rwa sinema cyangwa se film industry yifashite muri iki gihe?
Film industry mu Rwanda imaze gutera imbere cyane ko dutangira muri za 2009, ariko hari abandi batubanjirije. Amafilimi menshi yagiye akorwa hano nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, yatumye abantu benshi bajya muri sinema batangira gukora amafilimi yabo. Hano hari baherekaye Mbabazi, hari undi bita Kivuro hahoze nawe gukora amafilimi, afite amafilimi maremare agera kuri atatu ari bityo. Nyuma hakaza n'abandi benshi kuko twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye twigisha bagenzi bacu kugira byibuze tubashe kuzamukira rimwe no gukora gukorera hamwe. Ubungubu heresi amaserukiramuco yose akomeye ku isi, buri gihe uhasanga umunyarwanda afite filime ngufiye cyangwa ndende, ku buryo ubirebye neza aho urwego rwa sinema rugeze birashimishije. Nejo bundi muri Fetipako mwana yabonye ko ibikombe byose bitatu byatashye mu Rwanda n'icyo nikintu cyiza.
Ibikombe bitatu byatashye mu Rwanda muri FESPACO uyu mwaka iherutse ndetse aha twakwibutsa ko uri umwe mu banyarwanda nanone ba mbere batsindiye igikombe gikomeye cyane muri FESPACO yo mu mwaka w'2019 iwagadugu mu gihugu cya Burkina Faso. Icyo gihe utsindira icyo gihembo wabyakiriye ute, byari bivuze iki kuri wowe?
Nambere n'imyambaro yahereye mu gihembo bitandukanye, ariko icyo navuga ni uko kiriya gihembo cya Ekarundo ya buri siyanse muri Afurika nicyo gihembo nyamukuru yifuza mu buzima kubona. Rero kukibona nanjye kuri filimi yanjye ya kabiri byaranshimishije cyane, cyane cyane byafashije n'uko filimi yanjye igaragara ahantu hatandukanye. No ku rundi ruhande ni byiza kumwuga nkora kuko bifungura imiryango itandukanye no kubona andi maproje n'abandi partenaire batandukanye bo gukorana nabo. Ni ukubwange ni ibintu navuga ko birenze ku rwego ruhambaye, kandi no ku rundi ruhande no ku Rwanda ibintu bishimishije kuko bwari ubwa mbere u Rwanda rutwaye igikombe kinini kibindi muri Afurika. Ni ishema yaba kuri abakora umwuga wa sinema ku gihugu nanjye byaranshimishije cyane.
Urakoze cyane. Reka twongere tugerageze abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kugerageza kuduhamagara. Desire Habiyumva wiriwe neza? Uri hehe? Uri hehe?
Uburundi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ubitanguye ryari kimwe cyo kintu cyakumye cya mbere kindi gira kabiri ese ubu abakwita mu ishuri ibihe enyamba nawe ashobora kubyigisha abyigisha agatwara amafaranga angahe kugihe kingana gute? Ikindi kibazo cyandani wagavara umuhinga ari firime kamatuko ndakuraba ibyo bakora muri Amerika muri Hollywood ati yataba kimwe byatakuye hariya nyine n'izi zaba abahinzi kuko byabitandukanye byose ari abafilime by'abahinzi n'izi abashinwa hano hino natandu byatandukanye byose abahinzi bo barabona kari 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 mu montage n'ibindi bya kongo ni montage bwagiye kora by'abashinwa cyangwa by'abanyamerika by'abashinwa n'ibindi byose rimwe rimwe ingamire yewe kandi ndagomba amfashe kutahura
urakoze cyane. Kubera ko ibujumbura batatwumva, reka dusabe mu buhanga bw'ibyuma Desire Habiyumva abagumye ku murongo kugira ngo yumve ibisubizo Karekezi amuha. Karekezi, wagerageza gusubiza ibyo bibazo bya Desire?
Ya ndi gukora uyu mwuga bisaba kubyigira ko bisaba ubumenyi yaba kwandika, ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uhite utangira kwandika. Hari amategeko abigenga, hari niyo mpamvu bisaba kubyiga ugahabwa ubwo bumenyi. Kuyobora filime nabyo bisaba kubyigira, niyo mpamvu twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye hano mu Rwanda. Nanjye ubwanjye nagerageje kubyiga nanjye, aho rimwe na rimwe nabyigaga onulayini nyine nakora amaforomasiyo kwandika yaba muri East Africa, ariko ubwo bumenyi bwose niho bwagiye bumfasha kubasha gukora amafilimi yose nagiye nkora. Kwigisha ni ibyo bintu dukora buri munsi, ubungubu kuva iyo myaka yose twagiye kwigisha yaba mu Rwanda, muri Uganda, muri East Africa cyane cyane. Nk'ubungubu deja nafungura imiryango iruhande rw'amagana y'abandiki, aho bazajya baza bakandika amaproje yabo ku buryo tugera kuri rwego no kuyashakira umuntu ushobozi no kugira abashe gukorwa. So amafilime nkora maze gukora filime za fiction ebyiri ariko nka The Mask of the Jungle yo nk'uko ubibona yibaze ku bintu bibaho byabayeho mu mateka ari nayo mpamvu ari filime yasabye ubushakashatsi butandukanye ariko cyane cyane no kugerageza kuyikora neza ku buryo idashobora guteza ikibazo runaka. Noneho imbabazi nayo filime ya fiction nayo nakoze muri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ngerageza kwibaza ku nteranye n'imbabazi kuko niba bishoboka ni fiction ariko ku rundi ruhande nanjye ubwanjye yaramfashije kuko niba nahimbye ariko igenda ifasha kubona akamaro kanini ko kejo hazaza h'igihugu ko hari navuga ubwitange bwa buri wese kugira ngo tubashe gutera imbere harimo no gutanga imbabazi kugira tubashe kubaho nta nzangano zihari. So hari na filime navuga mbarankuru itari documentaire nakoze nayo ku bantu bababariranye harimo abakoze jenoside n'abayirokotse n'abiciwe noneho bo bavuga uburyo bagiye bababarirana aho ngaho bifasha kumva neza bo ubwabo babyivugira n'impamvu zabibateye. Ku rundi ruhande amafilimi nyine akorwa muri Afurika nk'uko nabivuze yaba Abanyamerika muri Hollywood n'ibindi byaho byose bose bashyira ubushobozi bufatika kuko ni uruganda kandi uruganda rwinjiza amafaranga kandi ruha akazi abantu benshi. Yari amafilime yose ni umurimo wa buri munsi bari bose baba bakora niyo mpamvu buri gihe bahora bahimba ibintu bishaka bituma abantu babasha kujya mu masare ya sinema ari nabyo twifuza ko mu Rwanda dukomeza gukora hakaboneka ubushobozi amasare ya sinema akaboneka muri wenda buri ntara aho umuntu ukoze filime abasha kwiyerekana ikamubonetse bigatuma abantu bakomeza gukora akazi kagakomeza kubaho uko bimeze. Ndetse n'uruganda ubwarwo ko nta filime imwe ushobora gukoresha abantu barenze ijana kuzamuka so kuri karite ubungubu abanyafurika barebye bo kuri Netflix amafilime menshi yo muri Afurika uzasangaho meza cyane kandi akorwa n'abanyafurika. So niyo mpamvu nabimakubijyango nayo unayirebye neza ntabwo wayitandukanye neza n'ibyo ureba muri iyo munani hose.
Urakoze cyane bwana Karekezi. Desire habiyumva ngira ngo baragusubije ibibazo byawe. Urakoze kuba wahamagaye ugire umunsi mwiza aho ngaho ibujumbura mu Burundi.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika dufite kandi Prosper Wirwe.
Wirwe neza.
Yego, ikibazo cyawe.
Mbere na mbere ndabanza kubashimira kubera umutumirwa Joel mwaduhaye. Ikibazo cya mbere nge nshaka kumubaza ni akabazo k'amatsiko. Ubundi ajya gutangira umwuga wo gukina ibintu by'amafilime yari azi ko azagera kuri uru rwego. Noneho ikindi kibazo cya kabiri nshaka kumubaza ni gute yafasha abana bashaka kuzamuka mu mafilime cyane cyane babandi bagisha bakibishaka mbega na babandi babyifuza ariko babuze uburyo babigeraho ni iki yabafasha.
Urakoze Prosperi. Bwana Karekezi,
ndi njyewe njya gutangira mbere nize za biologi na shimi yaba muri secondaire no muri universite muri Kiye ariko kubera ko byari teori cyane ndanye nabyigaga nkabikunda nubwo wenda narigizeze kibwiye na fanje ariyo mpamvu nta bushobozi yaba buruse nabonaga nayishyiraga mu kwiga ibintu biri kuri pratiki rero sinema ino naje kuyikunda ko nakunda gukora amafilime ikigihe nishiye kwiga realizasiyo ya sinema online ndazika ishuri ryo muri Canada ariko ukohereza dokima ukiyigisha ubwawe ariko nyuma nkora andi maformasiyo mu kwandika ibyo byose ni uko numvaga nshaka gukora ibintu nkunze kandi bimvuye ku mutima so niyo mpamvu nahise mfata icyemezo cyo guhindura nkava muri biyozi bashinzwe ariko nkajya muri sinema ariko kuri urundi ruhande niko nari mfite ibyo bumva nanjye navuga yaba muri sosiyete kuko buriya gukora filime bisaba kugira iyo ufite ubutumwa watanga ndibaza sinema igufasha neza kubitanga neza bishyira mu mashusho abantu bakicara bakabireba cyane nibwo buryo bwanjye nabonye nakoramo ubundi nkakora ibyo nkunda ubundi nkavuga ibyo numva nifuza ko abantu babasha kumva ariyo mpamvu wenda nagiye nkora amafilimi atandukanye ku bijyanye no kwigisha abantu no kuba no kubatoza hari imyaka myinshi kuva muri 2009 twagiye dukoresha amaforomasi atandukanye yaba i Kigali aho urubyiruko n'abandi bose bashaka bagiye biga yaba kwandika kuyobora no muri koti tekinike za sinema kuri kamera montaje n'ahandi hose ariko ubungubu ubungubu ngeze amagana bafite iyo rezidansi depitire aho bivuze mu mwaka nk'ejo bundi hashize amezi abiri twe dufite amafilimi ane yakorewe yayobowe n'abandi bagenzi banjye aho abaturage hari rwamagana benshi binjiye mu gukina twabashije gukora izo filimi ariko tuyigisha nabo muri aka gace gukora filimi no gukina mu ntumbero dufite nuko byibuze ikiza gihawe mu nzego za sinema zatangiye gushyirwaho mu Rwanda aho nyine bigiye kutworohera kuko noneho yaba na leta none ngiye gushyiramo imbaraga mu kugeza byibuze imyigishirize ya sinema n'imikorere ya sinema ikomeze itere imbere ari naho nda n'izindi ntara zitandukanye nazo bizasaba gukoramo ayo maforomasiyo atandukanye ariko urumva ni umushinga wagutse umuntu ku giti cyo atakora wenyine aho bisaba ubufatanye n'inzego zitandukanye ariko mu kwigishwa dushoboye turabikora.
Urakoze cyane Joel Karekezi. Harundi utwandikiye kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook yitwa Dusenge Xavier aravuga ko ari i Kigali ngo afite filime yifuza kujyana mu festival arifuza kumenya uko bigenda.
Filime kujyana mu festival cya mbere ni ukuba wayikoze neza cyane cyane nubwo ko bihera script imeze neza abakinnyi bagakina neza kote tekiniki imeze neza deja ifite inkuru wakoze neza ahasigaye no gukurikiza buri festival zose zigira igihe zihamagaza amafilime bisaba kohereza filime bakayireba ubundi ikaba selekti ko cyane cyane wenda mu bindi bihugu mva haba abadistributeur nibo akenshi bakora ako kazi ariko hano muri Afurika bigusaba ko ugerageza kwigisha ibintu bitandukanye kugira ubashe kugaragaza icyo gihangano cyawe kuko utacyohereje ngo abantu amafestivali kirebe abashe kubyihitamo ntabwo byashoboka bisaba ko ubyikorera cyangwa se mbese ni ugerageza ibishoboka byose ugakurikirana ayo makuru ikiza gihari ubu ngubu ni uko tekinoloji yateye imbere interineti ibintu byose biriho ndibaza ubu ngubu bisigaye byoroshye cyane kurusha mu myaka ya kera yashize.
Hanyuma se nk'umwana nk'uwo ugitangira nka za festivale yaheraho ni nk'izihe ndibaza ko utahitu hera muri festival nka TIFF yo muri Toronto cyangwa Ken mu Faransa hari izindi ngira ngo watangiriraho mu gihe urimo kwiyuba
ya bikerwa bikerwa cyane cyane na filimi hari igihe ushobora gutangirira ku filimi nziza cyane nabyo ushobora kujya kandi ushobora no gutwara utarimu dore kuko hari benshi bagiye bakora mu filimi ari n'ibintu byabo bya mbere twari ibitendo bikomeye ku isi ariko cyane cyane biterwa na karite ya filime afite niyo mpamvu hari amafestival atandukanye yaba muri Afurika muri Europe buri mugabane wose hari amafestival ariko ibyo bice bibisaba ni ukureba igihangano afite niyo na standard ya amafestival ubu ngubu wenda sinahita mpfurikiza agahita ahera kuri ibi ngibi ni nyinshi cyane ku buryo buri gihugu kiba kirimo amafestival menshi ashoboka biba bisaba iyo wicara kuri ubushakashatsi ariko cyane cyane arebye na filime n'aho ishobora kwisanga.
Urakoze cyane Karekezi, mbibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya gatandatu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Bwana Joel Karekezi. Uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Tukaba turimo kuganira ku bijyanye no kwandika ndetse no kuyobora filme. Uyu kandi akaba amaze gusohora filme zimaze kwegukana ibihembo bitandukanye mu maserukira mico ya sinema menshi hirya no hino ku isi. Bwana Karekezi, dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika nawe wifuza kugira ibyo akubaza. Uyu ni Bonaventure Nayubu, wiriwe neza?
Wiriwe cyane.
Uri hehe?
Bo, aya masaha turiko tuvugana ndi mu mujyi wa Majyepfo y'u Burundi mu ntara ya Makamba muri komine Nabanda.
Na mahoro aho ngaho Makamba?
Na mahoro kabisa, turashima n'akavura tubona kaja karaba.
Ikibazo cyawe?
Yewe nashaka kubaza uyu mutumire, ubu nimba atabibanga ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo sinema ije ibe ikunzwe ndabwe n'abantu benshi, kuko filime nyarwanda nkunze kugira abakenshi usanga ari filime zanditse neza zikoze neza, n'ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo yabo ibyo bita ironka kuragwa kenshi cyangwa ikunzwe.
Urakoze Bonaventure Nayubu, nawe kuba uri mu gihugu cy'u Burundi kandi mutadukurikira kuri FM, nasabaga mu buhanga bw'ibyuma kugira ngo bakugumishe ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cya Karekezi. Bwana Karekezi,
kandi kumbe nawe cyane cyane ko nabivuze bigusaba inkuru runaka ushaka kuvuga, ubundi bisaba gutegura yo bihera mu kwandika. Iyo wanditse nabyo navuye ko bisaba ko wiga kwandika script n'ifilime nabonye na filime ariko noneho wayanditse ku rupapuro, wumva ko ibyo ubona byose kubahiriza nyine ayo mategeko sitirikire, nk'uko nabaha nk'urugero nko kubara inkuru iriya kugira iryohe igira itangiro ikagira n'iherezo, ibyo ngibyo nabyo birakurikizwa mu myandikire ya sinema. Noneho wamara kugira inkuru yanditse wumva bigusaba gushaka ekipe tekinike nziza ifite ibikoresho
nziza abantu bazi kubikoresha yari aba kamera sound n'ibindi bitandukanye abakinnyi beza ukabahitamo ntabwo ari gupfa gufata iyo ari yo yose ni kureba kuko uri kuriye n'ibyo wanditse muri iyo filime niyo mpamvu akenshi habaho casting navuga no gutumira ugahitamo ukwiye gukina ko kwiyororera atari wenda nka murumuna wawe se yamushikirana ngo akine iyo role ibyo ibyo wabiteguye neza ariko cyane cyane yumva na finansi nyuma y'ibirimo ntabwo wajya gukora filime nta bushobozi ufite uko ari wese ntabwo wabasha kubahemba n'ibindi byose bisabwa niyo nyuma filime wayirangiza kuyishyirira wumva ko bisaba montaje amashusho amajwi ndetse ikomeza ishyiramo ibirungo bituma ikomeza kuryoha bitewe n'ibyo wanditse ariko icyo gihe urumva ko bidusaba gukorana n'abantu benshi batandukanye bafite ubumenyi butandukanye kandi bose babishoboye iriya filime ntabwo ikorwa n'umuntu umwe niba demasi dujyango igeze hariya ntabwo nayikoze ntabwo nabonye ibyo ariko ni njyewe kuko narayanditse ndayiyobora ariko nayo ifite ikipe nini y'abantu benshi batandukanye kandi bose bafite ubumenyi butandukanye muri domeni zabo niyo mpamvu kubahitamo byasabye ubwitonzi bwabo ubwitonzi n'ubushishozi kugira byibuze filime bashobora gukoreka ikorwe neza cyane uburyo bahangana ku rwego mpuzamahanga muri rusange ibanga ryo gukora filime igiye bikunzwe ni ukuyitegura ugakurikiza ibyo byose kugeza birangije
urakoze cyane bonafatire hari ikindi kibazo ufite mbere yuko tukurekura
ego ndafite ikindi kibazo kimwe mbazo umutumire wacu kubera iki abanyarwanda iyo bakoze amafilime usanga ari amafilime ari ku rwego rw'isi amafilime afite amavideo meza gusumba yandi mafilime y'abandi bahanzi cyangwa abandi batumba amafilime atandukanye n'ibindi byose tujya tugakurikirana
icyo navuga ni amafilime menshi yagiye akorwa yaba mu rwanda n'i burundi nyine nta muhanga urugero hari n'ifilime yo mu burundi yitwa gitebera yakozwe n'uwitwa Benzigabo ifilime yakozwe mu myaka ya 1990 ifilime nziza cyane na n'ubu ikerekanwa ahantu henshi hatandukanye no mu rwanda naho abakora amafilime bagerageza uko bashoboye gukora filime nziza zishobora kujya ku ruhando mpuzamahanga icyo navuga ni uko abanyarwanda nzi neza hari abarundi nabo bakora amafilime ariko ubushishozi bugira ibintu by'amafestivali atandukanye hakaba n'abanyarwanda benshi nabo bakora amafilime ari porofesiyoneli icyo namutumiriza ni kugerageza kureba ayo mafilime akayashakisha kuko arahari ni menshi yaba mu rwanda mu burundi n'ahandi henshi tugaharanira kureba ibihangano byacu tunabiteza imbere
urakoze cyane Joel Karekezi nawe Bonaventure nayubu ndagushimiye cyane kandi ugire umunsi mwiza i Makamba
murakoze cyane
urakoze nawe Radio Ijwi ry'Amerika. Bwana Joel Karekezi wigeze kuvuga ku bijyanye n'uburyo nk'umuntu ukora sinema mu Rwanda wibaza ko uwo mwuga wonyine kuri ubu wamutunga
nanjye kandi nakonga ko nkora sinema kuva icyo gihe kugeza ubu mu myaka ishize byari bigoranye ariko ubu ngubu navuga ko birashoboka cyane rwose ugakora umwuga wa sinema kandi ukagutunga ukagutunga ubona abawe ari nayo mpamvu ubu ngubu dukomeje kugerageza gushakisha ubuvugizi kugira byibuze n'inzego yaba iza leta n'abantu bagerageze kugira umuco wo kureba amafilime nyarwanda kugira twiteze imbere kuko navuze ko ari uruganda nitugira amasare ya sinema wenda mu turere twose twa 2003 abanyarwanda bakitabira kujya kureba ibihangano byabo bibadeza igihugu kiri imisoro myinshi niyo misoro izavamo gufinansa n'andi mafilime abandi nabo urubyiruko rubona akazi filime zifatirwa n'abakobwa filime z'icumi mirongo itatu mu mwaka mu Rwanda ziri professionnel zifite ubushobozi bufatika icyo gihe abantu bazaba babonye akazi bizabarenga hafi ibihumbi n'ibihumbi kandi bose binjiza igihugu kandi nabo no ku isi yose izo filime zikomeze zihesha ishema igihugu n'ibintu bishoboka kandi ku bufatanye na leta biribagije hazaza hashyiriwe u Rwanda ari heza cyane kuruta aho tubonye ubungubu ibyakozwe biragaragara none ibigomba gukorwa mu minsi iri imbere ibintu byinshi cyane kuko urubyiruko ruri mu sinema rufite ubuhanga bwinshi kandi biteguye gukora barimo ari benshi niyo mpamvu ibyo kuganirana byose birashoboka kandi ibyiza nibyo bizigaruka cyane.
Impamvu nari nkubajije icyo kibazo ni uko usanga kwandika, gutegura, kuyobora filme kugeza igihe isohokeye ni ibintu kenshi bifata umwanya munini kandi inyungu zabyo ahanini ziboneka nyuma yuko icyo gikorwa cyamaze kujya ku isoko. Bivuze ko kenshi na kenshi bishobora gufata imyaka yaba ibiri itatu kugira ngo uwo musaruro wawe ube wawugeza ku isoko. Bivuze ko muri iyo myaka itatu ku bantu benshi nta kindi baba binjiza bategereza ko uwo musaruro ubanza kugera ku isoko. Ibyo wibaza ko bidashobora gutuma bamwe batinya kwinjira muri uru ruganda?
Ngira utangire kwibuza bitangira biba bigoye ari nayo mpamvu nko muri Afurika hose ubu biyemeje kugenda ba ibihugu bitandukanye byagiye bishyiraho finansima fandi ifasha iyo myiteguro yose yaba developuma arimo kwandika gutegura inkuru hakaba hari navuga ubushobozi runaka butuma umuhanzi abasha kwicara agategura iyo nkuru ye kugeza nonegeye na production ikozwe ari naho iba finansi na wenda igihugu kimwe kitabasha kuyifinansa filime yose bisaba gukora ubufatanye n'ibindi bihugu ibyo byose bikagenda byunganira kugira byibuze urwo rugendo n'imitegurire ya filime yaba umuhanzi n'abayitegura babashe kubaho kugeza igihe filime izagera ku isoko ikishyura ibyakoreshejwe wenda byafashwe nk'amadeni bimwe bigateza imbere y'ubucuruzi muri rusange. Ariko mu Rwanda uko bimeze nuko hari amaplatifomu atandukanye atuma abajene bakomeza gukora amafilimi atandukanye naho ku rundi ruhande niyo mpamvu nabonye nka Rwanda Film Office iri hari ubungubu biri neza kuri gutegura noneho uburyo habaho iyo sitabilite artistike ikeneye uko ubushobozi kuko ni ubushobozi bw'ibigo bisaba imbaraga za leta kuko mu gihe filimi zikomeje gukorwa nabi n'amateka agenda yanditse y'igihugu niyo mpamvu dukeneye koko kuba yaba leta tuba hafi kugira byibuze abantu badacika intege noneho twese dufatanyirije hamwe n'abacuruzi nabo binjire mu mwuga kugira byibuze ushyizemo amafaranga abashe kuyagabiza na ba bandi bicara bakandika bagategura babashe kubaho. Ibyo byose urumva ni ubufatanye bw'inzego nyinshi zitandukanye
urakoze cyane. Icyo kibazo turaza kukigarukaho mu kanya, ariko reka tubanze twakire Didier. Wirwe neza?
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nagira ngo mbazeze Karekezi, nagira ngo mubaze uwo bandika filime bakinisha umukinnyi wenda akagira ikibazo cyo kutagaruka muri sene
kandi ari sene ndiye kinye cyo giye bigenda gute uwo wa muntu wakinye muri ya sene atabashije kuboneka ngazakomeza kinye indi sene
byakubayeho
oya nabo byambayeho ariko ari filime nabonye inyarwanda bazanye n'undi mukarata
okay reka Joeli asubize icyo kibazo
yego
yo kumbanye ntago yirambaho ariko niba no gusama bakiri bigira nyine amategeko abigena kuko n'abakinnyi nabo ni umwuga ubu nabo bagira amategeko abagenga niyo mpamvu habaho amasezerano hagati ya production company kuri proje muri gukora n'umukinnyi afite ibyo agomba kubahiriza harimo gukina filime kugeza yirangije mu gihe atayirangije hakaba ingaruka runaka bishobora kumugira rero mu gihe ufite filime ugirana amasezerano n'umukinnyi hari ibyo umugomba nawe hari ibyo akugomba rero mu gihe utabyubahirije urumva ko n'umwicishije ngara ntabwo azagaruka urumva ko icya mbere ugomba gukora harimo guhemba umukinnyi kumenya uburyo mukorana utamubangamiye nawe ntakubangamire ariko noneho akaba ya masezerano abagenga kugeza ku ijyanye ibyo byose ibintu bisaba kwitaho kugira ngo ubashe gukora filime neza kandi kinyamwuga
urakoze Didi hari ikindi kibazo wari ufite
nta kindi kibazo murakoze
urakoze cyane Didier yari i Kigali mu Rwanda imbonera radio y'u Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefoni mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dufite undi mukunzi w'u Amerika sinzo iheba uranyuva
yego ndabumva
uri hehe
uri Burundi
ikibazo cyawe
ikibazo ni cy'abatugirira udufasha kumenyekanisha ibikorwa
urashaka kumenya
amarere ni kuvuga dufite impano nyinshi ariko abazifite ntawubazi ntawubazi muri makini dufite amatara menshi bisa nk'ibishyimbo hano nta muntu abazi
uravuga ko hari abana benshi bafite impano ariko hakaba ikibazo cy'uko batabona ubushobozi bwo kugaragaza izo mpano za Joel Karekezi ari cyo akivugaho icyo kintu kijyanye no kugerageza gushakisha impano mu bana akenshi baba badafite amahirwe yo kuba bamenyekana
abanyimana ni benshi cyane ni nayo mpamvu bisaba ko hakorwa imishinga myinshi itandukanye ijya no mu byaro kure kugira byibuze babashe kubashakisha mu nzego zose zitandukanye zo sinema muri rusange nk'uko nabivuze bisaba kwiga bisaba gutegura amahugurwa atandukanye yaba na ngombwa hagashingwa amashuri ya sinema mu nzego zose zitandukanye ibyo byose ni byo bizatuma abanyempano bagira ubushobozi bibafasha gukora ibintu byabo bibafasha gukora neza ibyo nabona ibyo bahisemo gukora kuko sinema ntabwo navuga ngo urabyuka mu gitondo ngo uhite uba umwanditsi cyangwa umurenzi hari ibyo bigusaba kwiga niyo mpamvu bisaba gukorera imishinga ituma habaho kwigisha abantu mu ntara zose mu duce twose dutandukanye kugira byiza abantu babashe kugira ubwo bumenyi no kugerageza gukora ibyo ni ukuvuga inkuru zitandukanye niyo mu gihe batabonye ubwo bumenyi biragoranye niyo mpamvu ku bwanyu numva ko hakeneye imishinga myinshi yaba mu Rwanda i Burundi na hehe yohereza abafite ubushobozi kujya kwigisha no gushakisha izo mpano no kuzizamura mu bumenyi kugira ngo zibashe kwiteza
urakoze cyane Joel nawe sinzo iheba urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe aho ngaho i Bujumbura mu Burundi reka dufate na Ndagije Imana wirwe neza uri hehe
ndi Nyanza mu ntara y'Amajyepfo
ikibazo cyawe
kibazo najyanyaje uwo mukinirwa ese ko hano mu ntara haba hari impano y'abana bakiri batoya izo mpano bazikeza imbere bigakunda cyangwa nyine ajya dufasha usanga hano mu ntara cyane cyane hari abantu bafite impano yo kuba basomo ariko ugasanga baratukira mu cyane
barakora
izo mpano batabona aho bazigaragariye.
Icyo kibazo Joel yaramaze kugisubiza ariko mu magambo make cyane wenda ndagije Imana ntago yakurikiraga. Bwana Joel, magambo make cyane.
Impano aho ziri hose ndanze nuko nagize bitabwiriye ko aho itegura imishinga yaba uturere mu makomisiyo y'umuryango w'ubuzima gufata ubumenyi butuma babasha kunoza neza izo mpano zabo. Imyaka iyo ari yo yose umuntu yaba afite nk'uko mubibona ku isi yose ntabwo bivuze ko atagira icyo akora, niyo mpamvu yaba no mu cyaro yaba na hehe bisaba ko hakorwa iyo mishinga abafite ubumenyi muri komini zose. Mfate urugero nkanjye ndi umwanditsi nyobora amafilimi, ariko iyo habaye nk'umushinga runaka kwigisha njye mba niteguye igihe icyo ari cyo cyose kujya gutanga ubwo bumenyi. Nzi n'abandi benshi bari muri uyu mwuga wa sinema nabo biteguye gusakaza ubumenyi bafite kugira byuze benshi babugire, ari nabwo igihugu cyakomeza gutera imbere kuko tugira abantu benshi bazibera mu kintu niko dukomeza gukora ibintu neza. Ariko nk'uko nabivuze arumva bisaba umwanya kuba abantu bidepata bakajya ahantu hose hatandukanye mu gihugu, urumva mu mushinga bisaba ko ugiramo ubufatanye n'inzego nyinshi zitandukanye, ntabwo ari umushinga ntabwo ngo ibintu bijye bine wawukwazi kumva bisaba no muri igihe urumva ko hari ibisabwa kugira ngo bibe abantu bakomeze gushakira izo mpano. Ako nko muri hari nka poroje y'imbuto foundation yagiye ishakisha impano gutyo muri domene artistike harimo umuziki, sinema n'ahandi, kandi byatanze umusaruro mwiza. Ndumva hakenewe imishinga nk'iyo mu duce twose dutandukanye tw'igihugu kugira ngo bigiye bibe iyo mpano ikomeze iteze imbere mu bumenyi
urakoze cyane Joel Karekezi. Ahanini twibanze ku byakorwa kugira ngo umuntu abe yagira icyo ageraho muri uyu mwuga wa sinema, ariko nanone nibaza ko hari namwe mu makosa abantu bagitangira kwinjira muri sinema bakwiye kwirinda.
Iyo mukuru nukumva ko byose muri uyu mwuga wa sinema bisaba kwihugura, kwiga, gukora ubushakashatsi. Na poroje rero tugiye gukoraho bigusaba ubushakashatsi kuko ari dushaka kuyikora bigashiduka wangiza ibintu byinshi, yaba no mu mateka y'igihugu, yaba n'inkuru ugiye kuvugaho. Niyo mpamvu bigusaba kugira kwitegura gushakisha ubumenyi, ubwo bumenyi atari bwo bukomeza kubushyira buri munsi, navuga ku gihe ku buryo ukomeza gukora ibintu byiza kandi bitabangamye kandi biteza imbere umwuga wawe kandi bigakorwa neza ku buryo ku isoko mpuzamahanga bigira icyo bitanga.
Joel Karekezi umaze kubaka izina muri sinema nyarwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, twaganiriye ari i Kigali mu Rwanda. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire unadusangize urugendo rwawe muri sinema. Wakoze cyane Bwana Joel Karekezi. Shimire namwe nshuti mwari muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Shimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Diodone Cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro. Muri studio ya gatandatu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.